This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Carrier and MD from Uganda.
Call.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo yaribike, peso sishike mfano mtu kukutike. Utonekana silodote si chochote, utonekana kara kwa watu siku zote. Wale mwingu awatakupa mkono, magonjwa takuvuta ndani shimo. Utakata tamaa, utandama na bara, pumzi tovuta kwa raha kwa lusombe kuwai. Survive for fitness, never trust nobody, this word of witness. Weta kukana ata kama ndugu zako, weta didiki sema hawajui hutokako. Mama chakulia, hali onani majaribu tuwe dunia. Ipo siku mambo yako tatulia, chaweza takusau ya zamani lupitia. Oh, hii dunia
Bagalalina, kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina, kendo kore. Oh, kendo kore.
Wapo wapi marafiki loko nao, enzi zile pesa mekutembelea. Awapo tena nawe wamekukimbia, sasa uko liko tayara na kukandia. Mki wako nae nataka taraka, anasema maisha nawe meshe chuka. Anataka rudi kule kwa oliko toka, sababu maisha nayo ishi nawe meshe chuka. Ada ya watoto jalipia, kodi ya chumba nayo nadaiwa. Unazidi changanyikiwa, ata unajuta uko ninu lizaliwa. Pige moyo konde, maisha uya shinde. Bado safari ndefi yenye miba na mabonde. Swage kinyongo ata kama likutupa. Remain strong, be strong to be jealous, that's all.
Bagalalina, kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina, kendo kore. Binadamu sio watu, ukiwa na shida kutoa onya. Ona sasa wamekimbia, ona sasa wamekimbia. Bagalalina, kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina, kendo kore. Oh, kendo kore. Oh, bagalalina, kendo kore. You should think about tomorrow, not only today. Bagalalina, kendo kore.
Kwela takupenda ukiwa na kitu tu.
Ukiwa na shida utowaona.
Watakujali vipi ukiwa na shida ndugu yangu.
Ona sasa wamekimbia.
Kali, Rashid.
Ona sasa wamekimbia.
ECT, yeah. Master J.
Ona sasa wamekimbia.
Maisha na panda mbili, usife moyo, zingatia. Sikia, siku zote ndio anavotokea.